Once in a while, again, danga no zinamu. The way that we don't push up a smile, Nadala and Gordinam. We have to enjoy this life. The Chakalenga to Charibalam. Meanwhile, nothing yet information. Stingy Menace Association. Just put the ball in occupation. Do the Yatambuza explanation. Sawa ya kweli lala. Sawa ya kweli lala. Sawa ya kweli lala. Sawa ya kweli lala. Abana beli la la, abana beli la la, abana beli la la. Life is what you make it. Zena sala wakukuwa hit. Wama bomba sakata beat. Baya ya bajibala kusipiti. Sexy ladies shake it. All them fine girls like it.
Elanza soka kulisti ava life city. The life city. The life city.
Drip to hard ngoye na kubie mpia. Style ye ndongo ndese mpia. Toni nyakunga tompia. Aba tesi kativali mkutia. Kulabula, tontabula. Wembandi ya buzange tompabula. Everything wello wello. Yeah, all is well. Sawa ya kweli lala. Sawa ya kweli. Sawa ya kweli lala. Sawa ya kweli lala. Abana beli.